kama rabi. Usiku wenishuka maroli. Nilale kwa kifua, toka rufu ya maua. Nipandisho na shusha, vyangu vyako chukua. Tumesonde kama mkongo, wendo lime nija upongo. It's you that I'm gonna die for. Sijepata mavisa, chumbani nibakishe mapicha. Napiga simu siku kucha. Oh, kukuacha tena mimi, nazaje kweli mimi. Wengine siwaoni, matanga wa mjini. Wana filter my face, wana posti, but I'm follow show busy. Sijeche kwenda maeski niacha. I just wanna stay back. I'm gonna love you every day, yeah.